Yela.
Yela.
Kabisa.
Timeless Noel. Tambolika, nakuita wina, nakuita morio. So nikiwa nawe buda, hakuna kitungorio. God ashasema, jijue mapema. Msaki kama negative thoughts, nasema.
Long time nge nipata bezi nikishikisha jamba. Lakini so nipate chachi nikisefu cha. Bas,
oya,
bas,
buda,
yela,
we. Usilenge ni wewe. Oya, buda,
yela,
we. Hii message ni yako. Kutambua. Oya, buda, yela. Chitambue.
Kukodia kiamina neza pita piloti.
Wa baby.
Have faith hata kama huna noti.
Checking.
Maybe say we ni homeless. Trust God, amekusetia maploti. Acha niji introduce, mina itwa timeless. God amenituma niku show that we ni priceless. Nikiokoka nilikuwa jobless na hopeless. But say, nikibonga blessings ni countless. Favor ni nyingi, blessings kwa wingi. It's sufficient, hapa najua si mimi.
Buda,
kala,
koka,
wewe,
mungu,
ana, benda,
wewe.
Oya, buda,
yela,
we.
Usilenge ni wewe.
Oya, buda,
yela,
we.
Hii message ni yako.
Oya, buda,
yela,
we.
Koda na kutambua.
Lazima twende. Big up to watu Ogwaro. Big up watu wa Kibera. Watu wa Islando, big up. Watu wa ghetto zote, big up. Big up Amenge boy. Big up madam
CC.
Wanafunzi wote, big up. Na mkumbuke, jitambue.